Benaba tuze wawano. Ujemu mkwatile kwa mutemu nyabula. Odi mwami kondomu, manza kukonkona mkuru wala ifu. Orale ronja garungu lire, nesonga kwa sindi ilo kukaya biyankola. Ogeno njogera kumu yaro joita, gechintu choko baba ntukulefuga. Bashira bangeno basungwa, choko joga nyomu wa mikondomu. Songo muto mwesigwa, nebote wana bantu wakwe yuna. Na enzo ndame kweraga, atenze nofumirira nakora chindiwe. Katino wavu bukenda kuzita, uraba kastromo butachanesiga. Zara ifundi mundu wawano, katibu mkuko be Uganda dopa rudawa. Katisabo mwami kondomu, jirodebula ya fetu kukuse. Panaga batuze bakuno, mujamu kwatila kutu kube kondomu. Zara ifunko ye kondomu, ugana basabo tukube kondomu. Mwena batuze bakuno, mujamu kwatila kumute mwenyagula.
Yaka rumbu ye kati, leo tulagenu kukasoko. Kujako kutumbika, abantu balage otuyambira. Yakarungu ilekati, leo tulage nomukasoko. Kujako kutumbika, abantu balage otuyambira.
Mwami alaifu chechi kumbobia, eyempige jakunda mia. Kate bande takoma bulamu obuliro ndaba kono ngukumbula aye mbuza ni yakumuze oyatama nyimbera zakati wamba banange bulaba mutya obanje mpe wombalekerere obanange era sibeguya mwamunesi bakoku banyuna aye abanaku bandirindewa bengolera sente zikule mmere itake wangu obudde bwekiro olabe bwenyambi abantu bakuno. No Uganda wetu sensa na mbeu. Nga mwaka tebe tubiadamu. Abantu abakulu kosa na abato. Boga saba na kune babi omeri. Bana bakaza bumbina na batalina. Na baka butaka lingensa u. Mkakati ala yuko geza nongoba. Abampa kila njemba wendule. Wala bimbo kowe sitakulie. Luno lutala na ruzikiza na abawala. Ho! Kondo munaja abantu bakuno banjagala.
Mwami kondomu, evi olokompoka wabijia rudawa. Chemuka kasaba ntuwa kukuse, gensange kule mbele nyoli mjungute. Atenga wajukra wajira, walioze kugema kuzara kwa wano. Nesirima we yajira, norio kofutumbalo gazi yantundayo. Abantu nabalimba bonyango, zinzi ila kuladio ne televisioni. Zara ifuni mkutunulira, eraseranga kukopa vyokola. Kati obaba ntuwa kwesika, obo wano uzari wabu itarudawa. Meroku vawe wajira, abantuwa wano baleka yokufa. Kondo muwajira mwabutua, kaka sabazungu vano wabu wendula. Watu pika netukua nabai, atolu panjima noto efulira. Sonza raifu, amuntu kwenye kengedesi musumbua. Nebati wakufa, mweleka nifuna simoro kwesekeka. Netukona marua, urusi ne muzara mwekirenzi babuwe. Wama batuze bakuno, alai baba mpagira muwani kenda be. Zechira bomba wande chichino, mugende mweli lechivara chadamu. Wabulanko ye kondomu, ubana basabo tukove kondomu. Mwena batuze bawano, mujamu kwa tuleko mwete mwenyabula.
Yaka mungu ilekati, leo tulage no mukasoko. Kujako kutubika, abantu balage otuyambira. Yakarungu lekati, leo tulage nomukasoko. Okujako kutubika, abantu balage otuyambira.
Ayala ifu oyogera nnyo. Ebyo byewe kwasabye ebikuntamya. Ate neva trouble bawasomako. Ne prevention is better kusirowe. Mwrabe watu nuloro kutasoma umujega alayu. Hey, ndi wachitibwa nyobanga tummanye nsiku kalandani n'abantu benkolera banjagala nnyo dokita kondomu nyambye abaami abaamatwe ennyo abettanira ebya situpedi kani abakozi ba safari abalakasira nze mbabeezaabwa okwogayirira ng'abantu beeruka yabanjagala nnyo abeera ntondeko ne busiya osana abeezaab'omu Kampala leero Uganda yonna eno nagizingiza abakazi abeetunda abantambuza tekazitambaawo olamuza totya bamalaya bangi nnyo benfunyisizza abaguza amayumba n'amamotoka kati ana n'awagira omujaga alayiva okugoba kondomu wama bawagira dokita abenzi bakuno njagala obeebaza ngenda okukasuka paketi buli aneettanira agaba ne kondomu oyanaaba afisa ensaba yeewala ekibala kyadamu ono alayivu temumwesigera alimba
bwenaabafunye kondomu basaba mu bukasuke temubweyambisa ono byatudingisa bunnaakuuma bulamu anoonya kutubbika Uganda population bwekendeera ssanyu lyeddokita kondomu eno yensonga gye yajjira mu Afirika wabuleewo abazaalibwa abapya nze n'abazungu bantama abaddugavu twabakola kye bawoolera wabula tubakuse olaba abatuyiiriza ne viagula wano baakaguza Petero omusajja n'alalambala n'atakkakkana ennaku yaweza n'essatu kutuusa leba musala akasiwanaawona n'omufuzi owa Nigeria Sani Abacha mumiza omusu kati ekisembayo okugamba kiikino tesikya ali mukwano gw'omwami kondomu emirimu tugyawule gyankolera obupiira bwobwo tebujjangayo wabula nkooye kondomu baana ba ssebo tugobe kondomu mwenna abatuuze ba wano mujja munkwatireko omutemu nnyabula
simanyi bannange obankola bubi lwaki abantu temuneesiga laiva ayimirira atya wano n'ankubirira ate mmwe b'ennyamba ne munsekerera oba mwagala laivu nze njempeewo munnemesezza emirimu gye nkola amateeka kwe nkolera amu agabukako munkozesanga buli muntu bw'alaba banja bangula ne banneerabira ebiseera by'omukolo tebanzijuukira ne ndaba n'abatama nanneegobako ngalabako embaawo kyemufiiriza abanfumita obutuli konda bantoko abakozesa obuyiso n'amajirita neŋŋenda njabika nga sitegedde musango gwani awo aba alin'ettima mpozzi bannange ekintu kye ndabye obulamu bw'abakazi tebabulumbirwa balaba nnyo nze buli bemperekera ng'omusajja yafaayo n'anzijukira nga basinga abakazi bawoza kimu kiko nfunyisa olubuto ojja kukiraba omwenge omwenge abanga omwenge nsaba abagunywa muddemu empisa mwe munkozesa ebimpumaganya laba kati nswadde ebitagambika
sinye kwatula abale kujja n'otuwa omusomo kondomu
anti okimanyi ndi mutendeke
fene tetwasoma naye nga bweyigiriza kati bweyambise
nsasidde nnyabeegayalira
nange ntenguse wabadde agenderawo kati bwenanike
awo n'ebirwadde bijja kudduka
sinye kwatula abale kujja n'otuwa omusomo kondomu
anti okimanyi ndi mutendeke
fene tetwasoma naye nga bweyigiriza kati bweyambise
nsasidde nnyabeegayalira
nange ntenguse wabadde agenderawo kati bwenanike
n'ebirwadde bijja kudduka
sinye kwatula wale kujja n'otuwa omusomo kondomu
anti okimanyi ndi mutendeke
fene tetwasoma naye nga bweyigiriza kati bweyambise
nsasidde nnyabeegayalira
nange ntenguse wabadde agenderawo kati bwenanike
awo n'ebirwadde bijja kudduka